Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa ku dejiyay barasabkii hore ee Iowa, Tom Vilsack, inuu mar labaad noqdo hogeeyaha beeraha Mareykanka. Vilsack wuxuu 8 sano soo ahaa xoghaye beeraha xilkiga madaxweynaha Barack Obama, wuxuuna muddo dheer taageere u ah Biden. Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Iowa ayaa soo dejiyay 99 kale oo la xiriira coronavirus, taasoo sare u qaaday tirada dhimashada gobolka ilaa 3,120. Gobolka ayaa todobaadkan wax ka bedelay habka loo tiray dhimashada COVID-19, taasna waxay ku dartay 399 dhimasho wadarta guud todobaadkan. Kiisaska wanaagsan ayaa ku kordhay 2,246, taas oo raxeysay wadarta guud ee gobolka in ka badan 250,000. Si kastaba ha noqotay, isbitaalada iyo kiisaska cusub ee wanaagsan ayaa ka sii yaraanaya, taasoo sinaysa saraakiisha daryeelka caafimaadka Rajo in Iowa laga yaabo inay ka faagato kororka Thanksgiving kadib. Walwalku weli wuxuu sii socdaa intii lagu jiro hawlaha isutaga fasaxda Christmasku iyo sanadka cusub. Caafimaadka degmada Siouxland ayaa sheegay maantay inay jiraan 107 xaaladood oo laga daray wadarta tirinta kiisaska 24 saac ee soo dhaafay. Degmada Woodbury weli waxay la kulmaysay faafin ballaaran oo bulshada ah oo COVID-19. Mercy One Siouxland Medical Center iyo Unity Point Health St. Luke's waxay gaareen ganacsada si ay ugu codsadaan caawintooda la dagaalka COVID-19. Isbitaalada ayaa weydiineysay milkiilayaasha meheradaha inay ka dalbadaan shaqaalaha iyo macaamiisha inay xirtaan waji duub inta ay ku jiraan dukaamada. Unity Point waxay leedahay maantay waxay kordhinayaan mushaarka ugu yar ee saacadlaha ah ee shaqaalahooda ilaa $15 saacadii. Mushahar kordhinta ayaa dhaqan gelisay bisha Janyo. Shaqaalaha ka shaqeeya nadaafada guriga, adeega cuntada, kelmadda kalkaliinta caafimaadka iyo doorarka kale ee kelmaynta bukaan socodka ayaa u badan inay ka faa'iideystaan. Maxkamadeynta Christine Bahena Rivera ayaa dib loo dhigay ilaa guuga soo socdo sabab la xiriira cudurka faafa ee coronavirus. Bahena River waxaa lagu cadeeyay inuu dilay Molly Tibbetts oo ahayd ardayda waxay ku degtay jimcada Iowa xagaagii 2018. Maxkamadeynta ayaa la qoreysay inay ka bilaabato 25 Janaayo maxkamadda Scott County Courthouse iyo Davenport, laakiin hadda dib ayaa lagu celiyay 17 Mayo.